Madongo pod biro pa wala chento se kuchuko kendo no yuagi kore.